ukunyuka kwezinga lwesilingo udingo kwami
ukwehla
ehle
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 ayatolweni ayatolweni
kobilapho
kobilapho singoba kona
noma sewuzwa sana tukho
Sozotinho.